yande joni mi tari min ta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde ko jagnalle mo hande habaruji studio kalangu no ndara hara filla ko ndarto hono yoppitere nde sarobe sukaabe kanyo sembe leydi wonno wada kanyo wonno yoppi sukaabe e do laabi kanyo e do boli yerno faande horejo e padda haliri dundu konna on nanan noy hala makka warti non ni faware jondu konna ni to enda du konda agadez balde ni endan ko kuranna taje no kuji gonno watte no kuji godon en latni himbe wonugo sadar mabbe kali e lay kibaruji di non ni yawtare men pinne studio kalangu halan hala faware jondu konna ni ko ndarto hono pesode ko rewbe wadente sen gondi e deedi gam batte hisudu na wallaji kewdi do dum paman dum kadi woni yawtare men pinne non kori jam woni modon Ousmane Amadou jangantan habaruji di fulfulde yorno biirmen do enna leydi Niger ni no tawa hono faande sarobe sukaabe kany e faawr jondu ko non laamu leydi no yoppiti no itti juude sukaabe dun saabi sukaabe hewbe no gondo laabi e lay boli na ngada golleji ko haana wadde dum wonno ko faande horeje e pad Niger haali e pad Niger du kam wonno l'école to faawr joni golle gollete e yaadu yeso dun du konda ni o halena na e do fila ko ndarto nyalande ittande gam batte sukaabe tawa der torraaji duniyaaru noga e jeego lewru novembre hitande fu dum wadde semeni kettino don nanon faawr jondu konda ni kanko horeje e pad do endani mbiyetedo faawr jondu konda si ko Moussa yewter mako e mbiyete Nafisa Adam bandimi
quand vous faites le tour de certaines artères de la
de neddo yilake der beddaaji hu beere nyamay neddo hi antu cukaabe be kodi gartir wuroji mu en rafi hilnaare saarobe mabbe kandu ni waddi dum saarobe gom kilnaaka ni non de suka mabbe nyaami na nyaamay warti wuro na warte wuro wobbe du galaani ko jogo sukaabe mu en non gomnati kandu heppi humnude aadimo aduno wi'ude himbe cukaabe leydi jodoto janga lokkol faagade duubi sappo e jeego kaden du saru suuji kawjiidi filla wartirde be ekkitabe golle jungu kandu no tawra jaccere ko faddobe be jodobe ekkito kaden du baade be ekkitake be galagal be gada kulle de fuudu gonno gadda wobbe mabbe naata golle hirnyere e diddam bonda wobbe jeen dundu wodan
ce qui n'est pas admissible ce n'est pas acceptable
non ni do enan gallu nyeme en andi wakati godo hono wittade do laabi na mi en do konda ni hono joltude laabi gam batte yaha nokkuje godon no sadi sanne sako fa fa sukabe dun sabi ni hono le bangere gudel do enan gallu nyeme ben don kaybe kawri be gadi dabar ko to sukabe mabbe den jolla no wodi jolno dun en jolno sukabe o do kany wonno faar jonno yobete non enda dun du hawrtere wonno ndara ko to sukabe kay no gurdam mu mojji kany woni ko wonno yobabe nan nimbe tedo moktar mumuni goto e wombe le hawrinde endan ko halni bandimin Habibou Garba
les enfants qui sont dans
ce cas ben tawa ben der l'école o wonana hunduko lawol gudoro min la sibake min dari du farri tere mamde don dun sabi kominen nimbe waldere jine koyon min koji neddo o wittinana min sukabe jangobe be budi ujinaji nay o yobete lewru fu rawanin min pudana le lewru avril nakole wakati o miden tokiti yobudemo lewru fu ba der wuro don no wodi l'école gombitelo l'école amiru domdo min koji neddo bittinono min sukabe jangobe ben e loreji gam nokko gonno billi kanko du budu jinaaji nayi o yobete leru fu min do mai mballa gomnanti min bibbe leydi no min lasi bakka min dari ko akide sukabe be pejja lawol gol farri tere mawnde no
c'est un risque
non ne to enan gaya du konda no wodi far jondo fille ko darto jewugol hon nyamduji ko sotete le l'école fati sukabe yesonire nyamduji hono lati ngad waddande dum gacce dum du konda wonno ko faware jondu konda hawjibe filla cellal e lamgol to enan gaya gonno ngada wakkati fu yilar le l'école yidi gan jewtinade dum nani ko fa hande mbete do Ali Adamu goto e faware yo horebe ndarobe nyamande to enan e der wuro gaya hono ko halani bandi min Fadel Alu
nous faisons de temps en temps des
medenja wakati warde wakati le inspectionji din jeweede iri nyamduji di sukabe jangobe ngoni no chondire sako rewbe sonobe nyamduji be cellal mu en no kubbe na huba cagal mudum sako der no kuje to be chonata ya nyamduji do hana hadde gotaji ndi mabbitidi non na hadde to mburi rufete non gano wodi wobbe seni choni dai nyamduji mu en fu no jano kawro ndiro adi ngadadi jangore mun choni to dundu fu kulle non camantoɗe sukaɓe janngoɓe ñawuji. E kadendan Allah e ley wakkati dabbune mo taweɗen leymun o, miɗen tindinaɓe to ɓe gaddu kulle pewɗe sonirde sukaɓe ɓen, misali bonbon galase. Ɓiɗo noddoɓe du ɓe gara, so jomum warayi jukkete jukkol muɗum woni hoƴude ñamdu ndun dillida.
E la sanction c'est quoi? C'est de prendre les aliments.
Nder région Magadez du Kondan illunnoge en ɗiɗi lewruno fam en gonɗe nder mum ndu woni ko fahande yiite courant wala ne heƴa e nder nokkuje ɗen enda ɗum. Du Kondan ni ɓe mbi'i hono ko saabi ɗum woni hono machineji soni char kañƴi woni ko yehi darowi ndenene kadi ɗum laatike du Kondan saɗorma sanne yahde ɓiɓɓe wuroɓe enda ɓe kaali du Kondan saɗorma ko ɓe gonɓe jiya. Bandimi Moussa Mamma neldi habaru maɓɓe o.
Les coupures en tant que tel.
Dajol yiite courant on hande nder dabbune ɗum hana waɗude ngam himɓe ɗuɓɓe galano gollira courant o. De gonga ɗum hayɗinake. Raf yiite courant o du suuli himɓe. O suuli du cukaɓe amin jangoɓe e kamfu e golloɓe nder saru suuji. Ngam de yiite wala e bawa jangi. Golle du gaɗatake. De yiite ge wala du hakkilloji himɓe pukkatako. Denne Nigelec no hani ƴewtinono heɓa mosola on himɓe powta. Ngam neɗɗo de waddanama facture de yoɓay ɓe garan ɓe taƴa ɗum.
Satisfaire ses clients. Quand on ne paye pas les factures, ça n'attend pas.
Nous, en tant que consommateurs.
Minen kay hunde fu wala hakkunde amin e campagne soni sara. Hakkunde amin e Nigelec gollidal Allah e kam hokkotamin hiite kuram. Daragol machine soni sara o dartamin fey seeɗa. Campagne ji ɗiɗi ɗin ɗum darta.
Ça ne nous engage pas.
Ciel on doit vivre. Ɓe ni illa joni nder dabbune taƴol hiite kurangol fuɗɗi. Noye waɗoyta de ceeɗu naati. Handen moye gollirta hiite courant sanne. Ndenne ko saabi taƴol gol no waɗa.
Et pourquoi y a ce coupure là?
Nonni wontiri ton enɗan du Kondan hono laawol hakkunde Niger e Benin ɗon enɗa hono waɗama ko watta ko mosolo heɓe gam batte himɓe jaa e jaam garta e jakka e are muɗum e illun sappo e ɗiɗi lewru avril duuɓinaɗiɗi e sappo e nayyi. Ndenne nokkure wore woni ko ƴeewoɓe fu ƴeewoto jonnoon wakkati mo kalto enɗan ɗum fuɗɗi ne wanna saɗorma yahde e himɓeji ƴaɓɓotoɓe enɗa fuu du Kondan joyi e mobilaji mawɗi enɗa. Bandimi Moussa Hassan yaari toon jahangal o lande keɓe ɓe kalnimo ko tawa e maɓɓe e dow fi o.
Nokkuje ƴewtinaaki ɗereeji looreeji Benin de neɗɗo warii ɗum de ɗereeji mum fuu no kuuɓi windan innde mum tan no yewta. Amma de neɗɗo ummowake yottake to polisiiji leydi Niger ɗin torra mawkan.
Nder suudu CDAO ɗon fuu no ɗon yehira no wooɗiri. Hedde leyɗe ɗiɗi ɗen ɗo wiɗagol ngol no ɗon yehira no wooɗiri. Amma min laasi bakka min ndaari ko ley wakkati cakkitiiɗo polisiiji Niger ɗin ngarti ley posita muɗum kiɗɗo on. Min annda sako ɓe pamrayno na noyi, amma ni min jeyi fuu torra ɗon ginandam.
Pas encore vu une menace.
Ɗum wi'i ko neɗɗo wala ko yoɓa har Benin tan bayla ka hi'ete. Amma har Niger kay no ɗum wontirno denno noon nonni ɗum wontiri hannde. Neɗɗo baade bandum loore mum bonu noon wawa adimu fayaade kotonu wala ko neɗɗo yoɓa. Amma Niger kay nder mum wuro fuu e darorde policiji mum
non.
Non wontiri faware joni du Kondan ni hono soogeji barkan ɓe leydi France sappo e tata woni ko maayi to enɗan Mali. Ɗum du Kondan on hono fa hannde wiya kana hono laanaji piroɗiɗi pamari kañƴe woni ko potti dow wakkati ɓe gonɗo ɓe gaɗa habdu hakkunde maɓɓe e jihaadi en wonɓe leyi. Ndennene kadi ɗum ɗon waɗi ko ɗiɗi caami himɓe sappo e tato ɓe enɗan maayi. Ɗum wonno ko faware joni du Kondan ni faɗare laamiɗo leydi France haali keñande enɗan AFP fedde leydi France hokkoto habaruji yettinyaade e duniyaru. Fawar joni ele habaruji ɗin tawa du Kondan ni Aksar Moussa latiɗo kañum enda hono koko habaruji mbiɗotoɗo noon enda kandu hono hoƴama latade hono fande horejo sawara mawɗo mo fawar jo keru hokkoɓe habaruji wonɓe le fedde wiyetede fa hande ndu hono Zenozo on enda du Kondan hono bangal Norvège zongo haaloɓe e wiɗotoɓe ɓe Afrique noon ni. Ndenene kadi o natowi nokku mbiyeteɗo hono Philomena da Silva ndenene ka Accra Ghana du Kondan woni ko batu majjum waɗa ko himɓe bandaɓe makko suɓimo fa o waɗa duuɓi ɗiɗi omo ardi hono fedde nde enɗam. Fa hande habaruji ɗi no tawa du Kondan ni hono hitande fuu warde hono mbiyen tireji woɓɓe ɗo wiya Kondan ni hono gueloɓi ladde tawaɗi kuure ɗi enɗa eɗi dilla faɗi jotto dogan duuci faɗi ɓatto kero e Nigeria. Ɗum du Kondan no waɗa saɗorama sanne saabu wiyama ton enɗa ɗi bonna gueseje woɓɓe noon du Kondan yiɗaka ɗi jaa Nigeria. Ɗum saabi horejo faware joni du Kondan ni hono laddeji kañum e jaaye o wi no han tawe ɓiɓɓe wuro daro hono soƴƴeɗe seɗi dewi Nigeria woddu Kondan hawje guinei mumen fa wooɗa. Nani ko faware joni hono kanko mbiyeteɗo capitaine Mamman Dambaki o haalani bandimin Abdoul Aziz Danyuma fa dogan duuci.
Ngonga e nder wakkati onon tereji nokkure kure ɗi jurata nder nokkure aminde ɗi jura birni tokkirde Loga fawarde nder département mo Doganduchi. Ɗi tereji ɗi en bittaki mu en no gaɗa bonondaji sanne ɗum sabi komiɗen jamira remoɓe ɓen to accu ko ketti ɗum ley guese mu en fuudu ñebbe ɓuri gam kam ɗi ɓuri ñamde. Woɗi du nde ɗi bonnini wala ko gomnanti hokkata nimɓe. Birdiji ladde ɗi jawdi leydi no ni jiɗa ɗi natan nder leydi Nigeria gande tere a gota naati ton abada wartata ɗum dow mursere mawde non. Ɗum won saabi ko wakkati fuu miɗen mbiya jowro wuro on andina nimɓe wuro ɓe nde ɗe jiiɗi fuu ɓe coƴƴita ɗi.
Zamani.com SA ɗum wonno inde heyre nde faande Orange Niger wattana ɗo e leydi men Niger caggal worɓe ɗiɗon hoyi take ɗum gam batte ɗum golli to golley ɗi enna tawi ɗi jaara yeeso feesi inde nden wala ɗon. Ɗum wonno mbiteɗo Mohamed Risa e kañum e faande mbiteɗo Mokhtar Cham ɗum du kondanni ɓe kaali ɗum e dow fii ko darto fa wara joni du kondanni gollal ngal ɓe jiɗi ɓe kentina fa woɗa gam batte Allah e fa hannde ndu gollude golle ɗen endan no woɗiri. Ɗum noon waddi ko ɓe kaali haala ka endan ɓe kolli du kondanni wiide ke hono Orange Niger o du kondan famama hono saɗorama woni ko heɓi hakkunde mum e gomnati leydi Niger ko watto milliard uji nogay ɗiɗi français fa e dow fii ko darto itte ɗum du kondan no foti e dow jawdi ndi ɓe gollitindi feccere muɗum fuu ɗum saabini ɓe dillutu.
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego FM Kyoto
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio
Galangu. Yewtere men pinno hannde dartina rewɓe ɓeynoɓe no woodi pesoɗe koɓe gaɗente fadde jomum ɓeynude reedu mum arandeeru fayade ɗo ɓerdu e ko nandi e muɗum. Pesoɗe ɗe kondan hisinanɓe nawallaji laatiɗe so naati e mabɓe tortaɓe tawi ɗe kondan nangata sukaɓe mabɓe. Ɗum wona ko docteur Sabo Zeynabou Maiga aadi haalde en ele yewtere waronde enna wakkati mo fawar joni bandiraɓe amin yewdi e makko min pirsi e fulfulde nani yewtere nde.
Ko saabi cawɗo no waɗane tuugal
pour prévenir des maladies
gam hissude ñawngu noon tawe feynde inna suka o ñawngu naati e mum nangata suka on ndenne hunde noon ko surata cukalel dimoyteenge ngel
futur bébé qui va venir
tuugal ɗume e ɗume cawɗo waɗante.
Tuugal ngal no waɗane gam durma e ñaw tetanos ɗum du gam hisinde ñaw tetanos nangowu suka wakkati ndimeeke muɗum noon.
Ko saabi cawɗo no waɗane tuugal titanos
gam no ñawuji no mbawɗi nangude suka on ɗum saabo ɗum saabi ko debbo on no hani tufe heɓa wakkati dimol mum ma caggal muɗum nangata ñaw tetanos nangowu cukalel e ndimeeke ngol.
Irsa ɗormaji ɗiye mbawi kewti cawɗo e suka mum deni Allah waɗi cawɗo on heɓay tuugal fuu.
Ça peut entraîner primo un avortement.
No waɗa reedu ndun sama ɗiɗaɓel ngel suka on no waawi rimideede e ñaw ngun naane tagataake tagaadi lobbiri ma maaya nder reedu. Tataɓel ngel suka on no waawi rime tawa huuɓiday tawe e ɗum waddanoa ɗum saɗɗormaaji yahde yeeso ley ngurdam muɗum.
Kile foti cawɗo waɗante tuugal titanosgal
le plus souvent ce qu'on recommande
kure joyi debbo o hani tufe amma ko reedu mum arandu wawta heɓide kure joyi ɗen fuu nder lewru fuu kure ɗiɗi tufete reedu mum ɗiɗa ɓuru ndun heɓa kure ɗiɗi waɗi kure nayi noon ni caggal muɗum reedu mum tata ɓuru ndun tufe kural gotal ndene tefata tufeede kadi noon ni ganɗe kuuɓidi konimba kani pamani tuugal ngal wallatana ɓandu ɗum heɓa ko reno toɗum e ñawuji ɗi to ɗi nangoyi dimirgol ngol
et que ça n'infecte pas le fœtus.
E dow ɗum ko habarumi e fulful tili hannde sey mbi assalamu aleykum mbalen to jam waali
diva do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskia lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
mara ɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm